studio Tamani, keɗe kabaruji amen e Fulfulde.
Kala keɗiɗo studio Tamani oɗo saha yo sakki ko mawɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako, nden noon o fili Dambélé Daka ni en to ɓoggi jannde to. Hannden yo puɗɗoɗe hono teenugol wotoɓe e woteji communeaji ɗi. Yo ñannde sappo e jetti lewru novembre ndu teenugol yimɓe ndu selata balɗe ɗiɗi bat paɗe hono woteji ɗi waɗde noon. Hirduɓe laamu kolliti woteji kana huyaneede, ndennoon heedi gollirde daraniɗe woteji ɗi ka taƴoral heɓaama lanndogal ngal ka fuu ko hiɓɓi noon. Conseil de sécurité holliti ana sullani hono sugol muɗum wayde teeɗaade hono baasi goduɗo hakkunde coordination kañum e plateforme. Ana sullani du ko torra wondi e heɓude doole fawarde e taaɗeefi golle kawral ngal. Jukkooje ngalana fema fuu to heedi FIFA ka FIFA gonɗini du wayde hono doole anne ministre teetude fema fuu to sago e golle. Nenno yo oɗo kabaru woni keɓaɗo le jiidal yottinoɓe kabaruji. Yo ɗin gondi sama kabaruji ɗumen jagoni on bisimilla mawɗo heɗade studio Tamani. Hannden yo puɗɗoɗe teenugol wotoɓe le wote commune aji ɗi. Yo ñannde sappo e jetti lewru novembre woni ko teenugol yimɓe wotonoɓe ɗum tiloto balɗe ɗiɗi paɗe woteji ɗi wadden. Ndenno bantinaɗi ko nde kewɗe woteji ɗi ka laatata ko le région ngaji ɗi fuu batte wadde ndenagu. Keeña hirduɓe laamu ka kolliti woteji ɗi kana huyaneede, keɗɗeno Mamadou Sama Seku faɓeydoroɗen faamu.
Horejo gollirde kumaninde haguitere laamu holliti wiide ko ɓuuri miliyoji jeɗɗo ujunaji temedde ɗiɗon yimɓele kaani wotoyde ñande noga lewru novembre ndu nder ujunaji noga e go'o e temedde joyyi e capan tati e jeɗɗi cuuɗi wotirɗi commune ŋaji temedde jeɗɗi e commune ŋaji tati leydi Mali ɗo wotoyji mbawi waɗede. Ministre kumaninde haguitere laamu limti ko ɓuuri ujunaji nayo dartoɓe. Dartoɓe ɓe ngala e baale ɓe ana mbara temedron e nogayon e jeeyo. Ɓe dental baale politique ɓe ana mbara ujunero e temedde nayo e sappo e jeegomo. Ɓe baale politique ɓe ana mbara ujunaji ɗiɗon e temedde joyo e capanɗe jetton e go'o. Dartoɓe région kayɓe ana mbara temedde jeɗɗo. Ɓe kulkulɓe ana mbara temedde jeetto hakke ujuneron to sikaso ton. Ko ɓuuri temedde jogomo to région Segu hakke temedde joyo nder région Muti, temedde ɗiɗon to Tumbutu, capanɗe jeegomo nder Gawo e kañƴe ɗiɗon nder région Kidal. Nder ngallure Bamakoɗo ɓe mbara temedore e capanɗe nayo e joyo. Almusaɗa wutteji meɗen ɓe ana mbara milliardji sappo e ɗiɗi. Gollirde papem darani ko ɓuuri milliardji joyyi.
Heedi gollirde daraniɗe woteji ɗi taƴoral ka heɓama lanndorɗe fuu ana kiɓɓi fawarde hono yuɓɓoji inɗe yimɓe fuu garoji du andinede yontere warore nde. Nanno kanko Ibrahima Sango mo gollirde nde wonko haalde Mamane Almaymoun, keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Pasque
hakkille amen kay wutteji sartaji ñande nogay lewru novembre ndu ana mbawi waɗede jaati. Payso ɗe keɓataki waɗede du tatteji leydi ndi fuuf ɗi nokkuji yoga kay ana mbawi landinede. Saabi lewru novembre ndu hiɓinta mandat maire mɓe duuɓi jeɗɗi e lebbi jeɗɗi, tawane duuɓi joyyi woni ley saria. Ndenno yo sifa duuɓi ɗiɗi e lebbi jeɗɗi ɓeydike hen. Ɗum moƴƴana fi démocratie meɗen. E ley sariawol jattinagol ñande sappo e jeegom lewru octobre ndu hunitama wiide wutteji ɗi ana kani dawrede e ley nokkuji ɗo ɗi mbawi waɗede. Keƴaɓe baale laamu ɗe e kañe ɓe hirduɓe laamu ɓe fuuf gaɗi totodiral hakkillaji dow kabaru muɗum fadde ngol yamira gollirede. Hewti hen foof ndenti e saɗe ka ndenno e jettiraka fewi wadde woteji ɗi nder nokkuji ɗo ɗi mbawi waɗede hono no ɗum facintinira e ley sarewolngol.
Keƴaɗo Nations Unies gonɗo hoorejo ministre ma ka ana yeeli laatagol hon laamu jakkudeji ɗi kañum e woteji ɗi fuu wattu goto seyo ñande nogay lewru novembre nde. Ndenno e wi Mamadou Salé Ana Diff hono laamu jakkudeji ɗi yo wajibiji fa golle kawral ngal ƴeenga. Keɗoɗen ko haalde honoraɓe amen ortam de facitango Oumar Waygallu.
Il y a les élections qui se pointent.
Woteji ɗi kañi en gandi warde wattu joni o woteji kanɗi wadde le nogay lewru novembre ndu. Laamu hakkudejo o do ana hani joƴinede ɗum yo ɗati jaltinaɗi yalla kaldal e kawral ngal ana taɓe. Ila le sappo e nayyi lewru octobre ƴaɓɓinon ndu laamu o yaltini sariyawol hollitinde wiide kaldal e kawral ngal no hani teɓirede le leydi meɗen ndi fa laamu hakkudejo o joƴine toon. Sa ƴeewi ɗum wajibi noon iɗum le kaldal e kawral ngal. Mi yiide hoorejo leydi ndi o wakkati joni min ƴewto yalla hono ɗiɗo golleji kani yewnirede caggal muɗum du ƴeeya yalla hono gueɗe ɗe foof kani dakirede nokku goto fa tete kaɓorɗe muɗum en. Lugugol du waɗle saha leydi ndi ko jokkata ko fuu jokka
kasen.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemal amen Facebook na Twitter ɗo studio Tamani. Conseil de sécurité wi ana sullani hono kabaru Mali dow rafi wayde selde base hono ko woni hakkunde coordination et plateforme. Sugula ana heedani du no golleji torra gondi e yarude yeso fawarde e taaɗefi golleji kawral ngal. E wi conseil kana ko yaawi nafakaji deƴere ɗi jihe, ndennoon nafa yimɓe wonɓe sahal région e sahal fawarde e région ŋaji goɗɗi fuu fa faabagol kawral ngal ɗo ana heɓane kuyam kedden na Oumar Waygalo fabedorden fam
walde conseil de sécurité be ngadi noddango fode e gede de futtino dala basi o do wattu le majjum be kolliti wiide gede de mo selay fu wattude koyde mudum fa sakkono kaldale kawrangal han tebirede be ngadan jukkoje fewde e mudum le majjum be ngadi noddango fode e lamo tinno jeyal hono golledi kani yawnirede yalla gede de fa dake nokku god fa tete kaborde mudum en le majjum be kolliti metti mabbe bonandaji di jaddin kobbe ngatta wakkati furdi fa yottoyo basi ji ngado jakkude jalenni tiagal mudun duube kolliti wiibe jabanta fe hono bonandaji ngattedi fewde e ministrement kagne armée mali armée français gondo le leydi meden di wattu jonobe kolliti wiidu suudu sari ana hani darnede le nokko o tawe neddo fu ballo jihadin kobbe na ittudo jawdi mudu so faabiribe nabe yeso sariya tiagal mudun duube kolliti wiide ministrement wattu jono wonko nyaki e golleji mudun di be jawan yalla hono be kaani beedirde beedo yimbeele kokke bawde fa jiyal hono ka derrade darne mudun en yalla jam e deedaran warta le nokko o kayba ko he muden kayba yim
Ministre Hore Chondi Canada ana donto jango le Mali non no dawal makko yaade Senegal wadda namma fabbude le Mali do le ruji seeda garangal makko wadan wattu mo Canada an ñey leddu do no sodda se mudu le golleji kebal deejere le Afrique batu kebal hono hakkunde Mali e Algérie tilike kenya do bamako do yoga e humanibe kebal gal ka kolliti o batu faaba to kebal Mali malede nen hon jotobe yogaabe ka kolliti du Mali ana haani tuugade misalu Algérie fa yirwina dema mudun kanko Etienne Fakaba Sissoko jangino université do wonko haade Mumini Sendou Bou kedo dembe
Kauri tangala hono kauri te heddibe ana pawi do kabaruji kebe leydi meden di hande tobbe ko Algérie e Mali jogidi yu nafaji demala le kebe mabbe ko sendibe watu joni yu Algérie ana yeso leydi Mali sabide demal mabbe heedintinama kambar mu leydi meden di ana hani nyamindebe kanye buri fu ewde no o wawi yirwinde pa bondirangala bangal udditingol izin ngaji e wallude demobe be kadu nawtorade nafaji goddi hono ittobe yigaji jagotobe e gollirde bawdi yirwinde kebe leydi ndi
hono fedde ballon mali jukkataake heedi fedde ballon aduna do ni FIFA du hokki fema futu yamirore kaddi bawde mudun jabaade du ko ministre anino tetude sago e golle mudun nena yodi kabaruju fema futu Martin Kumpa beta hande le ko yidi e yottinobe kabaruji ko batu juujuro ma tribunal ndartuno wada fa rena federation o e jukkoje dedu wada nyande noga e jena lewru novembre ndu kedda na Mumini Sendou Bou fa bedro den fam
le Mali ne sera pas
Mali jukatake sabide wala ko wadi so tawi tabaino notade jukungo sariatas FIFA ana wawino jukude kami en bawi domude fanyende cepande tati lewru novembre wadude kawrital juujure hono dum wori le talki e dum wawi gollede noga e jena lewru ndeno miden le wattu sariaji amen kolliti yimbele be kani wadde e kawritanga yo yimbele andabe dum en gubbe abdinabe e jokkudo hen kanye bale fanda kawritangala yo tas ndarino tafo sedade so jukkoje de bamete na so di bamataake kanye yimbele gobbe tiagal amme wattu joingol walde ana hani sedede so yimbele be heddoto li walde tiagal mu ni joto du golleji gada di 2014 deno mido mila dum lato to batte timmode ti dalaji i wonno le kabaru ballon
dans le football malien
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meden kebe faamu to hono goddobe projet padim ana gondi e batu tottere golle ila kenya odo projet mo galleji ujinay noga heedani do e duubi jeddidi nenno du o faabato dido galleji le batu tilotodo jango o gollobe be miji ke do tida laaji mo projet o hebuna jabbare yoroyam du peyba hokki al musada batu o projet fuddi beta hande seguto do be dande dole bale hono kayboje leydi ankaku o projet keso yo conseil regional hala nana en segu hawjoto e leko pawsof de fabi le gollo dendangal baale cuudi dogotoro kuchala du kebi ila kenya biro keso e yusuf dambele ardi himbe noga e go on rewbe jetto anema e biro o nena ka e jabbade rewbe nayanta gonna e biro kiddo be bami aadi gollidinde faabe beedana jama challal le cercle kuchala le duubi joy garoji di nena e michintinde tan felascom kuchala ana huubi hono janyeri challal chapantati e jetti se nyaari heedi banamba kebe famato hono gendarme e banama dokama ko yaata motoji didi dido motoji papato do e le golleji mabbe fa ngada yawara ko yaafi ila goddum wadaali do kadude dido kabaru jande kedde hedaade yewtere be na yeso yen tawde jangoo